goba bixinta ayaan xirmi doonin ilaa iyo fiidka inta badan gobolka laakiin magaalada yar ee Dixfield Notch codbixiyaashu waxay dhiibteen codadkooda saqdii dhexe kadib markii ay dhammaadeen codbixinta waxaana lixdii cod ee halkaasi ka jirta dhammaantooda ayaa aadeen dhinaca yahali natiijadaasi ma ahayn mid tilmaamaysa ray ururintii ka hor codbixinta ee gobolka New Hampshire taasoo muujinaysa in Trump uu si fiican uga horreeyo Haley ra'yi urin ay sameeyeen jaamacadda Suffolk University, Boston Globe iyo WBTS oo la sii daayay isniintii ayaa muujinaysa in Trump uu 57% kaga horreeyay Nick Haley oo iyadu markaasi ra'yi urintu ay sheegaysa inay helayso 38% Trump ayaa ku guuleystay doorashadii gobolka Iowa isbuucii hore isagoo helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay waxaana Haley ay soo gashay kaalinta saddexaad tartanka loogu jiro xisbiga jamhuuriga inay soo xushaan musharaxa bisha November la hardami doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa sii kordhay tan iyo Iowa iyadoo kaalinta labaad uu ku dhamaystay Ron DeSantis oo weeliye ganacsada Vivek Ramaswamy oo isaguna kaalinta afraad ku dhamaystay taasi waxay ka dhigaysaa Trump iyo Haley inay yihiin musharaxiinta keliya ee waaweyn ee ku haray dagaalka hadda loogu jiro in ay wajahaan cidda xisbiga jamhuuriga matali doonta u badan madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden Haley waxa isniintii sheegtay inta lagu guda jiray waqtiga kama dambeysta ololaha kani inuu yahay tartan laba qof u dhexeeya waxay codkeeda dhiibatay iyadoo sheegaysa inay keenayso xal cusub oo ka soo horjeeda middii Trump ee uu hore u iclaamiyey waxaana ay tiri waxaanu samayn karnaa dhammaanteena wixii aan weligeen samayn jirnay oo inaan ku noolaano adduun fowda ah oo aanu sidaasi ahaano ama inaan doorano in aan wadiiqo kala marno oo aysan ahayn fowdo iyo jahwareer iyo natiijo la mid ah taasi taasoo loogu talagalay bay tiri dadka Maraykanka Trump oo taageero ka helay tartamayaashii hore oo ay ka mid yihiin DeSantis iyo Ramaswamy ayaa u sheegay taageerayaashiisa in xisbiga jamhuuriga uu noqon doono mid aad u midaysan isagoo eegaya suuragalnimada in Haley uu ka reebo tartanka isla mar ahaantaasina uu wajaho Biden waxaan u malaynayaa buu yidhi in hal qof uu tegi doono malaha maalinta berita ka kalena uu iska tegi doono November laakiin hadda waa waqtigii xisbiga jamhuuriga uu isu iman lahaa isla mar ahaantaasina ay midoobi lahaayeen ayuu warkiisa sii dabadhigay musharaxa kasoo baxa xisbiga jamhuuriga ee tartankiisa hadda uu socda ayaa wajihi doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo loo badinayo inuu noqon doono madaxweynaha hadda Joe Biden doorashada dhici doonta bisha November ee soo socota